Democratic Alliance ka go mangaung e batla ho nka kgato e potlakileng ho lokisa meralo ya metheo ya metsi ya toropo ena. Ka mora dilemo tse ngata, masepala o itlhokomolla taba ena, baahi ba lokelwa ke ditharollo tse tshwarehang, e seng ditshepiso feela. Re tla dula re etsa hore masepala o ikarabelle ka komiti ya dipehelo tsa diprofinsi ho fihlela metsi a tshepahalang ebile a le maemong a matle a fihlella baahi, hobane seriti le monyetla di a itshitlehile hodima ona.